Sanibona nonke kulomuzi sanibona sanibingelela sanibona nonke kulomuzi siyani bingelela
sanibona nonke kulomuzi sanibona sanibingelela sanibona
Out in a sinibus in Pilo, Haben in Jar, Sinibus in Pilo, Haben in Jar, Haibu and I Tanda. I boo and I tand in tomb.
I boo
and I tand. I
want
to fail in your
tand. Who
would call our movie Mina ukuqala wami ukuyibona intombi wey
ukuqala wami ukuyibona
haye muhle njengeholide kitsiguma ntombazane
ubuhle bensizo zinkomo zayo